mina ngithanda unandi, ngithanda ukudla impilo. Mina ngithanda unandi, mina ngithanda unandi, ngithanda ukudla impilo.
Shaka on the beat with Kim Moose.
DJ Shaka.